1,000. Hey, finna keep it 1,000, nigga. Hey, scusate, yeah, nigga. Know what I mean? Hey, look, baby. Block, take it. Block, baby. Dreams like kushika ma saidi. Dreams like kushika ma. Dreams like kupepia heli. Dreams like splurge. Dreams like kukomosha giri. I want a damn balance. I wanna win the Emmys. Sagodi maombi ni mengi. Sijai omba mwenengi. Kichikalia cha umieri. Mother who niombe daily. Atinda kuja kumake it. Daily na sakanya keki. Daily na skuma mahedi. Ndo hizi mapake zitoshe. Sijui ni skume makoke. Niko shugli yote. Ama ni rudi busy ya so self. Anya msupa nitoke. Bitch uliseme hizi ngoma nishonde. Mibado na drop my content. Neza rap adi shoke. Niko kila choche but utanisoko nikose. Yeah, black baby. Wanashukua di ukweli. Wanashukua tipedi. Vitu zilitoka nyeri. Tulizinda sukwa njeri. Kamu na shuku kujeni. Kamu na shuku kujeni. Yeah, black baby. Dreams like kushika masaidi. Dreams like kushika ma. Dreams like kupepe ya heli. Dreams like kusplage. Dreams like kuomosha giri. I want the damn balance. I wanna win the Emmys. Sagodi maombi ni mengi. Stay omba mwinengi. Kichikalia cha umieri. Mother who niombea daily. Atinda kuja kumake it. Atinda kuja kumake it. Atinda kuja kumake it. Atinda kuja kumake it. Yeah, black baby. Dreams za kushika ma saidi. Dreams za kushika ma. Dreams za kushika ma.